awadugala kuli omukulu wabawalaba kirabidde kwazaala kamyase wanyana yatuuma kajubi ng'alengedde kendiba genda kwogera ku nnyukuta nnyabwe ziti ezeetyo tyoggolidde ku nze nezigwa amatu leero nebo nevigi neemaliriza zambuzaabuza n'ekirako omugulike ndidde kwagala musajja mubalirivu wakutega enkuni z'otosimatuka ng'ate alina sente egyembi wakutegera n'akwambulula ebitiibwa n'obubonero nange bwentyo ku mbali oweri namwagala nnyo n'ensusu omuntu waakoma yalaba mpisizaawo n'mpemukira nandeegera ddala obwereere ekiro kiri yasooka n'ayiga ekitwagaza abakyala bikwanirizibwa buyonjo n'abukakkamu yalaba nsimatuka omutego n'anjagatta bwenninaffiga enyumira ebyabala ya baasi musajjawo namatira musabye okumuwasa aganyitava mu bakadde be kyannuma nnyo kyaddaaki n'ekikumula nempasempeta omuwala nalumwedisa oziswala kyotonnali okukyesunga oba owemudde akoma kumunaabunze yakubye embaga soba nnyumyako n'enkeera abaamawulire embaga ya kibijjikiri yamenya emiti baatule nazijjukira ku kasiki ekiro ky'omuliro oguba gwetaaga okugebera mubaamanyi okukyajinganga mbali owere bwe mmanyi nti bwakikola mba sikiddamu bwe kumunoonya ku kasiki ng'abuteerere naye tumaka ewaabwe n'atasangibwa ne nfuna akanankanankani awo bwe katyo ne neegayazako nze oba ofunda n'ettulu enkeera ku mbaga n'embuuza omutegesi mbali owere wawaatudda nga bulire oye mubatuuziddwa atannamulaba bobo nga yazze n'abeera ebusuka kubo konze kaakati sitoowa yeeri mukaki omufissizaawo kaananywa nga zze waaki neziira ku kituuti naye ng'okumaguka magamaga nengera wali mbali owere ekyansala ku mugwayo esenga okusituka najja omugole ku mmeeza konze kakubye saalinda kumpita munno kwe kumaguka abantu ne basendereza amaddu g'ensoza nayingirako mu nnyumba mpanga emisoni ekkooti njikubye ekikalu konze laazima mbali owere abula atya ku mbaga kikyakola nennoonya ebbali w'ekidaala mu buzigiza kye nnalaba eyo katono mpeete mu nzire nga buli kaziikiza ebbali eyo wabunya embaga nasanga n'abasoosootudde abali balye kyokka mbali owere oli njogeza ebitongovu mbali owere n'amalirira ekiro ekyo tuukeko ewuwe nasanga yeggalidde n'empita yabuuza eyali ettumbi eryamusumbuwa konze serulungi godifula omusenene gwogamba eyakula ebisigo ebikusaaliza bwe nalabanga ettaala ataddeko eyase enneewogoma ndabaani gwe yali naye waggulawo nga sirengera amusiibula nenva gye nnali neekukumya nnyanirize namubuuza daalingi watiziti sakyasakisesikulokesoni yowabusenseka nti bidi pulesiti totaleze wedingi zolobowadi yangamba bwalina obubaka obwedda bwakola obwaffe abakola abuliddwa muntu gwatuma kati nga bwe nzize nzikirize mutikkule wapeeji emu oluusi n'obutawera konze kale bweri emu nja kukikola kasi toyita mbwangu neeyu n'embaga kwenyaba omutijja ennya nti ffe twadiba bwe yayunguka amaziga n'enterebuka beegi yali emu ekyera bwe nate ekkalaamu n'akima ebbaasa mbwabusabike amadda yadda nabbaafu ng'erimu engoye okuzeetegereza nga zange mwe nnagendera natuuyanira ku buliri bwa mbali owere ng'eri ku mbaga bawozaamugola abuze bannoonyako ne muddooyi nze nnawemuka ate abagoma olwakiwulira nga basaakaanya waaliwo okupeeka amaanyi ne gabula n'olugende n'olulimwa ng'ogalabaye eyasindika emmotoka teyabuukira omugole ezamugula zaagwa kiku akatuso lwenkubyembaga nanyika engoye zange nneme kuddayo nakesezaayo mu bulumi obutagambika nasula nanjala saalya kyakirowe twadda mu nkuyombaga n'olwaki yankola apatayitiiko yava nenjawulira abayengu babwekeera okukinkola naye yali azize eddaaki neefukulula nga nembali owera nfuukidde embali owere bonze omwana w'abandi kikimuteganya tubaagala naye abakazi ab'ekika kino bw'omufisiza akaddeera akakozesa bw'omusiibula nga tasiimya kikukola bw'atanyika ngoyo akaabavuka binoosula so nga bantu ba mugaso nakivumbula batuwummuzaako we kiba kisaanira ku ludda lw'amaka gaffe we batuyambira sabusituuti ng'oweeka afunye yinjale aba baagala ffe tuleeta emberebezi nembali owere nze namulumba gy'asula omanya nti tonnamatira abaganzi wo okuwasa ogira okuleka weemala eggoga ninnamwanjula yaliko ensaawo y'abakunja wadde nennyiniri oyo aliramula n'ennungu bulijjo enkaliriza ekisatewona byanise omanye asomesa bw'alina okuba munzikiriza enkugira ebyambali owere weseerekereza weesanga nsuze wano kansisinkan'omugole talumwendisa emboozi tebeera nkadde mugira mubaayo.